Hey, JJ Snipchi. Ah, it's a mehebad.
Yo, this one for the Jaja. Everybody see now. Rago ting now. Jaja upon we sir. And we now feel bombo clad them. Zimmy.
Sile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai,
walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba. Sile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai,
walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba.
Every time I wake up, me kneel down and I put my hands up. Forgive me, call me a sinner. You know, me well, I had it for jina. Vitu watu wanafanya hazifai na bado wanajidai.
Jidai.
Wengine watafuta sifa kwa wachai. Tukufu dhambi walai.
Walai. Sile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai.
Walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba. Zile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai.
Walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba.
Knock knock, me see them like a solid. Only for things people do, they must call it. Some gonna keep, some gonna strip, some gonna stay. Love no family just cause of money. And if I be fall awake, Jaja protect me soul and let me more loving career. Some of them are little person, some of them are imitious. So Jaja save me life from a this narrow end.
Sile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai,
walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba. Zile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai,
walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba.
I listen to sunset, Jesus Christ, you're my Lord and Savior. Chasing girls and paper is my portion, I'ma leave the darkness. Give me strength, give me faith, give me life, all of you is in me. You're the way, you're the truth, you're the life, all of you is in me, Prince of Peace.
Zile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai,
walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba. Zile vitu nimefanya hazifai, nisamehe walai,
walai.
Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba. Zile vitu nimefanya hazifai, but you give me more life. Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba. Zile vitu nimefanya hazifai, but you give me more life. Kuna vitu nimefanya hazifai, nisamehe baba.